kicho kinauma.
Kitu kinauma, hata matadini nao kitu kinauma.